Ukudekeza kama mtoto, furaha unafurahia. Ghafla ugeuka moto, machozi umelia. Mwembamba mnene, wena pesa kama Dangote. Naweza lijali umasiki, naweza penda mtu yoyote. Penzi sio somo, kasome kwa kitabu. Penzi mefanya Harmonize, fukuzishe mwarabu. Penzi yoyo squeeze this one. Naishia kuwa like Easter. Hivo so kupenda achana nani, nekupenda penda nani. Mambo sesi ya yubada, emucheza ufurai. Kama songi limekole
Azali nama, nekupenda mugongo.
Go, 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 go.
Oya inama,
inama baby.
Wazipenda mugongo,
go, 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 go.
Azali nama,
inama baby.
Nekupenda mugongo.
Kama tungi limekoza.
Oya inama.
Toujours l'amour est banal, canne femme, baby zuba, kalemba, cadeau, bah je t'aime tout le temps. Ma wele kawapi, bébé nan aza présente. Soufie le kawapi, chérie nan aza lié. Damonio, soro, bela kanga, je t'aime. Balou baba, c'est kaou, balou baba, c'est kaou, nan a kole mette. Parfois l'amour est compliqué, mais chérie à moi toujours romantique.
Azalinama,
nakupenda mugongo.
Oya inama,
azalinama,
nakupenda mugongo.
Bebe nangaliye,
azalinama,
nalela yo.
Asa nionyesho na nyongaje.
Nyonga, nyonga kibasike, nyonga. Kakibasike, nyonga. Kama kibasike.
Akiuno kifanye pedeli.
Nyonga, nyonga kibasike, nyonga. Kakibasike,
nyonga.
Kama kibasike.
Nakupenda mugongo.
Nyonga, nyonga kibasike, nyonga. Kakibasike, nyonga. Kama kibasike.
Yabucheza kagoma lakashi kwa midadi.
Analisha, 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 analisha.
Baby eza kitonga kachanga nyana nyagi.
Analisha, analisha,
yuko kwi,
analisha, analisha,
nina,
analisha.